Mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka. Nimechemuka, mambo imechemuka. Imechemuka.
Mambo imechemuka.
Imechemuka. Mapenzi nena kula saizi. Mapenzi alifanya niwe cheesy. Mapenzi alifanya niwe mwizi. Sasa right now niko easy. Nimezima. Yeah, mtu mzima. Nimezima. Nimedata, data na mapenzi. Kushoto, kulia, na kucheki kilia. Mtu mzima, mimi nimetulia. Mapenzi mapu, nekula kwenye sinia. Nimebobea kwenye kazi, mimi sinia. Alo, mambo imechemuka. Ati nini?
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka. Nimechemuka, mambo imechemuka. Imechemuka,
mambo imechemuka.
Imechemuka.
So let the vibe come and find me. In at the club, we kill the free. Sexy all over you, nani. Ana mana day, ana famani. Chamo que la wango, el loco ataco. Only my long chico, kasanga wa. Baby, ena ina kufuna yo. Naze takata na kulesa yo. If you want to give me company, nina sente mo company. Don't worry, don't worry, don't worry. Come and go give you some money, oh. Baby, you got a little bit of things. But your body, you know how you do the things. Oh, me and KRG. KRG, ndiyo wango my G.
Alo, mambo imechemuka. Ati nini?
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka. Nimechemuka, mambo imechemuka. Imechemuka,
mambo imechemuka.
Imechemuka.
Wakikuja kikana nuka. Wapigi dem ladies wamefika. Dufla QRT andri tunausika. Tunapiga Messi Ronaldo de kika. We bada dan anda chika. NBA basketball as kama Lakers. Sasa fanya dance ukicheka. Well this is East Africa na Jamaica. Imechemuka kwa street.
Imechemuka kwa ring.
Tuko danger and notary kama bass tuna sting. Never try ya yanai
physical fit.
Hop it a nice tune. Old school ego fit.
Alo, mambo imechemuka. Ati nini?
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka.
Natero kuchamuka.
Alo, mambo imechemuka. Nimechemuka, mambo imechemuka. Imechemuka,
mambo imechemuka.
Imechemuka.
Alo, mambo imechemuka. Ati nini?
Mambo imechemuka.